For sure.
Jukemeister. Koshan.
Miss me.
OJ Pro. Yeah. 256 to 254. You know what it is.
And they said Class City.
Class City, what it is. Yeah. Let's go.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita. Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Tukendo panga kukwanga sipanda ninsa chicha.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita.
Namena kwa kusange paka na mbibai kwa sicha.
Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Tukendo panga kukwanga sipanda ninsa chicha.
Let's take it back to basics when hip hop was a jingle. When you listen to the whole album instead of a single. Young simple faces bought in school metal cases. Rearranged memories from many places. It was a luxury to listen to rap. Back in school on the radio, the mind was a trap. Nobody spitting nowadays, all they doing is trap. I don't mind it, cause hip hop is an evolution. African hit the message, a revolution. Whether money, whether conscience, a solution. It's how the Negro, whether African American, Native African, Asian, South American, find a relation to the current situation. Affecting our peoples, affecting our nation. With great power, you gotta get responsible. The passing the every hour, direct like an honorable.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita.
Namena kwa kusange paka na mbibai kwa sicha.
Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Tukendo panga kukwanga sipanda ninsa chicha.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita. Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Wanga lija wuyo tuja la baba tubuja. Ndangano kungano tukeda vya muluja. Kwa tebanko le chafe chitandi kampola. Cheda gokweda ganyanju le chafe techibola. Tukumachija hip hop mwayo gereda. Gezade likwe yumiza mwalu gedo lueda. Bijoto bikola sula kusula tukola. Geza febwe twaze sigana mweda ziweda. Twala twanja no kuganja baba twa kunanya. Gambo gunga kuchikumba bana twa kayana. Twaja twa bya tuzika bya tuzikwasa chitamu. Setula setula nengo makubeye tetamu. Uwanga bwendaga jevude yeraga. Ugo chibulida dobozi bivuga. Chenkola bwengula kwata kubuli yange, chiba chibe kubo mutonzi ya yembele wange.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita.
Namena kwa kusange paka na mbibe kwa sicha.
Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Tukendo panga kukwanga sipanda ninsa chicha.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita.
Namena kwa kusange paka na mbibe kwa sicha.
Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Tukendo panga kukwanga sipanda ninsa chicha.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita.
Namena kwa kusange paka na mbibe kwa sicha.
Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Tukendo panga kukwanga sipanda ninsa chicha.
Kutoka mbili tano nne paka mbili tano sita.
Namena kwa kusange paka na mbibe kwa sicha.
Yaka na miyaka na ngoja na nitapita.
Tukendo panga kukwanga sipanda ninsa chicha.